Inendine okondeledwa mwainu yo atate Chilijo sendinga fune mwainu ndi machipeza ndi Ndika chula zina lanu ndika kalandi njala muma ndi jetani Ndika chula zina lanu ndika kalandi kudwa landi machila Ndika mayena kalango ya inu yo muma dutita Sindi majita so manda guliko sendi makapika tukose Antunga kale ya ninyoze kuma sini nyoze katukose
Send me.